the deterioration of fundamental freedoms of expression, assembly and association in Uganda is indeed worrying.
Ni mjadala wa bunge la Umoja wa Ulaya Alhamisi wiki jana kuhusu dhuluma za kibinadamu zinazodaiwa kufanywa na utawala wa Uganda. Mjadala ambao sasa bila shaka ni dhahiri umeikera sana serikali ya Uganda. Katika maamuzi 14 ya bunge la Umoja wa Ulaya, serikali ya Uganda inatakiwa kuheshimu uhuru wa bunge, kuheshimu haki za kibinadamu na kufuta mashtaka ya uhaini dhidi ya mbunge Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine na wabunge wenzake, likisema kwamba mashtaka hayo ni ya kupandikiza.
We cannot put up with what is going on in Uganda. There is no freedom. We have a dictator in place. He's been there for many years.
Hatuwezi kuvumilia kile kinachoendelea Uganda. Hakuna uhuru. Tuna dikteta aliye madarakani na amekuwepo kwa muda mrefu. Hataki upinzani wala mtu yeyote anayemkosoa. Yeyote anayemkosoa anazuiliwa gerezani. Hata waandishi wa habari nao wanadhulumiwa. Tunastahili kuangazia uhusiano wetu wa maendeleo na pesa tunazotoa kwa Uganda hadi haki za binadamu na mfumo wa demokrasia vitakapoheshimishwa.
And maybe even pull back a bit in our aid to Uganda until they respect human rights and democracy.
Serikali ya Uganda imejibu kwa kuorodesha hoja sita. Uganda inataka muungano wa Ulaya kukoma mara moja kuingilia masuala ya ndani ya Uganda, ikiwemo swala la haki za kibinadamu na demokrasia. Msemaji wa serikali ya Uganda Ofuono Opondo amesema kwamba Uganda haiogopi kuharibu uhusiano wake na Umoja wa Ulaya na kwamba ipo tayari kwa vita alivyoviita kama vita vya haki. Opondo anadai kwamba Umoja wa Ulaya una hasira na Uganda kwa sababu nchi hiyo ya Afrika Mashariki ina msimamo mkali dhidi ya ushoga, na kwamba maamuzi ya bunge la Ulaya hayatakubalika nchini Uganda.
Union members of parliament are not ashamed to raise on the record that part of their quarrel with our government and our country is because we have chosen a sexual orientation which is different from theirs.
Wabunge wa Ulaya hawana aibu kwamba hasira zao kwa serikali na nchi yetu inatokana na msimamo mkali ambao Uganda imechukua kupiga vita ushoga. Kama kuna wabunge wa Ulaya au waziri mkuu au waziri ambaye ni shoga au msagaji, huo ni uamuzi wao, na wasitulazimishe pia kufanya wanayofanya. Hatutabadilisha msimamo wetu.
We take strong exception and we shall not retract from that position.
Opondo vile vile anadai kwamba Umoja wa Ulaya una tamaa ya kupata rasilimali za bara la Afrika, Uganda ikiwa mojawapo, na kwa sababu Uganda imeonyesha ushirikiano wake na nchi nyingine kando na Ulaya, ndio maana bunge hilo limechukua msimamo wa kuikosoa.
We don't need as a country or even as a continent lectures from our colleagues, from our friends, especially in Western Europe.
Kama nchi hatuhitaji masomo kutoka kwa wenzetu wa Ulaya. Wako nchini Congo, hatuoni mabadiliko huko. Wako Togo, Gabon, Libya, Iraq, Syria, lakini hatuoni mabadiliko. Lengo lao ni kuharibu Afrika na kupora mali zetu.
They want to have their hands on the resources of Africa.
Bunge la Umoja wa Ulaya lilikubaliana kwamba halitaendelea kutumia hoja ya Uganda kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka nchi jirani kunyamaza huku raia wa Uganda wenyewe, hasa wapinzani wa Rais Museveni, wakiendelea kuuawa, kupigwa na kuumizwa.
The international community must watch closely and call on the Museveni government to investigate all human rights abuses, uphold the rule of law and freedom of speech.
Wakati mzozo kati ya Uganda na Umoja wa Ulaya ukionekana kufukuta, serikali ya Uganda imeonya waandishi wa habari inayodai wanalipwa na nchi za nje ili kueneza picha ya machafuko na dhuluma vinavyodaiwa kutekelezwa na Uganda kwa ulimwengu.